xogeyaha guddiga maaliyadda ee labada aqal senator Cabdulqaadir Xuseen ayaa ugu horeyn baarlamaanka ka hor akhriyay warbixinta xisaab xirka miisaaniyad sanadeedka 2022-ka waxaana uu codsaday in xil dhibaanadu ay meel mariyaan
wadarta guud ee miisaaniyadda 2022-ka loo qoondeeyay waxay ahayd 944,000,000,000 dollar waxaa soo xaroobay dakhligii dhan 7,609,000 isla markaasna waxaan soo xaroon lacag dhan 7,000,000,000,000 dollar taasoo u dhigantaa lacag dhan 19 kutalagalkii miisaaniyadda loo qoondeeyay dhanka kharashaadka markii saadaalintii wixii la fiiriyay iyadana waxaa soo xaroobtay 900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, labaad ee 700 million 400 million 400 million lix taasoo ka dhigan inuu jiro hoos u dhac dhanka 121
intaasi kadib waxaa cod gacantaaga loo qaaday meelmarinta xisaab xirka miisaaniyad sanadeedka 2022 waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yasiin Haaji Samatar oo kulanka labada aqal maanta shir gudoominaysay
aad iyo aad u mahadsantihiin waxa goob joog ahaa 179 waxa ogol ah 177 hal diidma ah halna waa aamusay saasay ku ansaxtahay maanta miisaaniyaddii
ansixinta miisaaniyadda ayaa waxaa ka mahad celiyey wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige
ugu horeyn waxaan golaha sharafta leh baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa aqalba uga mahad celinayaa waajibka qaran ee ay guteen ay ka guteen xisaab xirka miisaaniyaddii sanadii 2022 sida aad la socotaan xisaab xirku wuxuu soo maray marxalado kala duwan guddiga maaliyadda ee labada aqalna iyo guddoonkooduna runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan ayay geliyeen aad iyo aad baan iyagana si gaara ugu mahad celinayaa runtii sida xilkasnimada leh dadaalka iyo kartida ku dheehan tahay ay waqtiga iyo tamartaba u geliyeen sidii xisaab xirku sida sharcigeena farayo uu iman lahaa golaha goluhuna waajibkiisa uga gudan lahaa golahana si guud baan ugu mahad celinayaa runtii inay guteen waajibka qaran
xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho.